don suru baba no ko futa taw dum yetti on sanni yewtere mo don de burde fu yidde yewtere iafa soir hanen talata no gay lewru utitan du ina didi e no gay e nay en fo den andi le nungu gonne le nungudu wo wawtu mo ge wolleji jaarata yeso sanni ko buri fu golleji jaago wobbe ne cionna sayaji di bawden bornade tandiyam hewta en wobbe de cionna nemaaji kebetedi wakati ndungu ko lati majjum fu mbudu na hebe sanni delle tinu gonne hore mudum nyakata si alla jabi le fitugol kibaruji meden en keban yewtere de linda wadrago hebbi wadde do yade seda kan jode fa woda ke on pa man fa woda le yewtere meden allo docteur hannedu en kalan hala no e hore mudum bawden wadde de daden salina wietengu vadisa ngu nawu nangou dadi meden wodna ngodi torraji sanne e do kolde meden sakra bon wodbe rewbe e le pa men fudu si alla jabi en kalan hala na wietengu variole du singe ngu nawu sakitingu wadde de sangito ke sanne le leede balebe do jeddi je seda kan amma dum wadi torraji sanne faddenen ka ne yetti Allah sabu leydi meden Burkina Faso do fay goto heba ngou nawo so ni en golliri halaji mi darano be cella leydi meden Soudou Baba mi yetti on sanne filtugol tobbe kibaruji di wodo yaade seda kal amma yeso micro do o sakiki meden biwre dipo en ga yeso
initiative pamtare
mi yetti on sanne gorko e debbo suka e mawdo gonɗo joni fu ne hettini yewtere meɗen iafa soir en jaha joni ka sakiraɓe on wodɓe rewɓe kalawen haala ɗum won wakkati ndungu gonɗen en fo ɗen andi wakadugu ɗo o wakkati mo yimɓe hewɓe gatta golleji ko waddanta ɓoye mbuɗo on wawto e hoore muɗum jaaguji pamari ne godi bawɗi gollede fa yimɓe keɓa nafakka ley ɗon woɓɓe conna ni e maji woɓɓe conna tekke bawɗi ɓornede fa daɗen sali ƴuwone nde Soudou Baba le jaaguji ɗiɗu ne mbawi limtude yimɓe conno be dum won kamanaaje wobbe cionno dum saayaaji di bawden bornade fa daden dum won juwole de wobbe hoore mum no cionna parce ko laate majjum fu so gonga mbudu ne hebe o wakkati golidi damen linda wodrago kan wadani en gollangal de sacrament meden priorité fulfulde enketino
Chukalel e baho mako Zistin Sabugu na wuni na jodi hunduko lawol sabe jula mako jula kawadatake wautu yi jikebaadi fu debu balejo mwasango dutoni mako osona tano kamanali edi wakatiji ndungu jabande seda takul lumo nabiya li wagadugu golangal ufutaino watu didumno gilama hitande dub uinaji didi esapo ijedi
kikanga otobala mamsingra
mfut atana duppo de kamnaare ndile lewur ut sabo leedi wakati ki wonko cioggu woti wakati woto wan do yimbe ngidata dum kasi wodi kamnaare ndin du waro an yora te ngarona sonila on du waron accitinde waddude wolle hitan uyna didde sappo jiddi wonko puddum dum zaato de handen ka do wonko gonumi ci ekol ummoke fu mi danan duppo gongol submit hore am wo jemma jemma wonko jangammi ko wi'a code soir
nanmin karam do pude soir
gollangal wadata gal na wawta fa handen hebude goddum li don en fa heba tawe o yubi jande makko e kilometra ji seda ko wadda e don en lumo 4 yar awa dambili o cionnowo sini dum wonno ko yimbe inditirta wakati fu sutumu nyamdu du andira kano bobobe amma yimbe wonube li ngallu waga dugu kamben du puddi na jidandu sabu dakol tabal makko to sonnata yimbe no goni na kuriti debbo o na woni li ngallu waga dugu o fuddi sonnude sutumu e tawti fa handen fritiji gollangal duurain ono eto inniko gondo li ngallu bobo julaso
ndu ba fere bobo
ko bobo wonko cionnanomi te ko ngani waga dugu dum min du bibi mi enda mi dar puddumi dum set set e pudde denka yimbe andano de julaɓe kamɓen ka ngali puɗɗina cooda jilɗi boobo ñaamete ɗin fuɗɗatana juin fayaade août amma wolle lewru août wonko ɗi ɓuri heewde sabu ɗi jiɗa ƴoole mawɗe le on wawtu iɗi ɓuttiɗi woodi coggu ngun ne jippo so ƴonde na woodi fuu jilɗi kecci ɗin ne wawi heɓeede likkantoɗe lewru août
abita fo fin août keneni
gollal ngal en nangal waɗa fatawe awa dambele ko heɓete leyɗon en no wawi humdude haaju makko e leyɗon en o adi yimɓe nayo fatawe mballiti o le juula kan
fere limilo amake komni
wodum jaagu wakati gomma na wodi nyalaade ne dum yarata no wodle nyalaade goddo du yarata honno mi kajula non mido heba set set mido wondi do sukabe rewbe nayo balitobe kam mido yoba be ko don ko mi ittata mido yoba suudu de ben kumta hajuji ami pamari
amfana bu bon sarulula
e cakal jula ko habunduri e neema na wodi golleji goddi dagu sunnude parse e tawti fa handen sayoji ndiyam no woni no duhi gin balejo pulkitido no boni debat de riel hud e hiccuwel mohammed na yilto haddu li ngallugu en fu o juraino deene makko saba wodi no yilto fo filo surdibe suko hayejo no andi sanne salla jula ka en woli wawtuji di en wonno ko kawawi wadede sino na tawe o yiti ngokka kasin do to lewru septembre warata
sawa ni dalam koda
yo sabe jonde de na mjonna ko fulbe mbiata parce mbiya ilile yo hakune lewru hie yaade septembre fin fu mi do way sonugon goto na didi majji kadi lewru septembre minata sonugon sisitaaji
societe
yimbe ngadobe gollangal en na kullita salla na be mbawta fa handen hebude goddum leedon en en luumo go en feewirta wakati gommani en sinini ndungu timmi wobbe ka fu haduno ko fu ko kebay sonnude ndesan fadu ndungu wartoy kasin.
Allo docteur.
Allo docteur handen en yaran yeso e famande na wietengu varis ngu en foden andi bodum nawo nangowu dadi meden baw ngu torrude koyde meden tawti fa handen tergal meden handen en pama noy hore mudum bawden wadde de chawre ngu nawo dum e hore mudum bawden wadde ko habude fiuta bandu no gattonde dento de ngu nawo pamen fa wada fu en tawto wan docteur Aminata Nenkara o ko tuba ko mbeta angologue no kude wietende clinique Aminata o gollata o yewtidaine e gol di ambiete do safiatu zongnaba de sacrame de impurité fulfulde enketino
nene do way sawrarade fadda da dum mono nyaaw nodite ngu varis e touba koure
avant d'aller directement au traitement
fante haluide hala no nyaaw ngu sawrirte na hani ko beyte hinigol nyaaw wi am varis ngu ko haddi do noni nyaaw ngu won don tan wonko nodirte varis ndelle na hani ko nyaaw ngu hinni ba woda lugindine hinigol gol fafame wodume wonko won na laja leedadi di ko way sabade fontu gol varis on do tergal ne o le goltirde ekografi ko habbi e dadi le don jonka wonko way famede lune de wonno ned hen nyaaw ngu mudum gol ndago nyakugol kujje kiyodo ko habbi e dadi pamari futude ma do kujje chatude faradadi do sabu varis on warta na funtude e bandu bi adama so tay nyaaw ngun satti sanne so tawi golitrama e ekografi faradadi do te tabintinama ke dadol mangongol wonko laje mudum fu na way hokkede lawul fadum sawre sawul gongol habudakina e no nyaaw ngur hebili sembe so neddo tay ko ke varis on fu ko oka fu na hani alturade e jokugol taguji lobbi farala are din taguji lobbi farala are don heban waltinde e newnugol koy dok so tawi halama hala varis koyde ko oka fu na hani ko tay koyden na ummine wawtu fu na hani ko tawe koyden bose fatawe hoyna galtul dadi din na hani ko golleji tergal wade ko buri fu yaadu so tawi di taguji limtaadi fu neddo jokki dum fu tay varis on heddina beydo on wawtu go tilay kam e hore mudum sawre o nyaaw beydo tongo ndagu nebbam wala ko waawi wujirede dum fadum lalla nyaaw go sawrgol dum na way gollitirede ndagu ko waawi haamude dadi din le gollitirde chaussettiji ma sarlaaji ngadnaadi haamgol dum ko hunde waawnde wallude e haamude dadi din na way du sakkaade beyda kol dum na way du sakkaade halkugol ko wallitata dadon gol maatu mawnugol mudum fa hande baka haamugol dadi din wala dadon gol hoore mudum way sawrede le gollitirde kural wattugol safare de tufa dadon gol o safare gubore waawnde hojjede tufe dadon gol fa wara dadol wongol le mudum sawrugol feerol duna wondon ko habbodi dadon gol le gollitirde hunde waawnde wulnude dadon gol fa halka dadol wongol le don so tay avaris on mauni sanne tayna satti tayna yana daro ma tayna heddi na mauna yade on wawtu na way gollitirede oppugol fa itta varisiji din na way gollitirede oppugol gol tedda dum noddirta kena flevectomy so tawi varis nangudo bandu idi itte dum noddire flevectomy so tay na hani ittede dadu nango ngongol le don gol chaapa tongol varisiji din jietedi itre denka honata kena leton itte dadol mangongol madu dadol pamarongol
ça ça s'appelle le stripping ou le veinage
en andi tafu
hannden talata noga e lewru utndu le en andita fu en jahan anditowe na wietengo variole du singe wona wu gado wu torraji sanele afrique do jeddije paltide de sagrabon worbe rewbe na wada yimbe ujinaje sappo en yetato e kemi ngedo tuma wondude ngu nawu ele afrique do etu gada ngu wada kan e fuddude hitande de le don e hore mudum yimbe ujinere e kemi nayo be ka wole jeddire wotere kebi nawu ba hunde nena beydo sanne nawu ko kebo bi adam remme sabe daba ma bi adam remme hore mudum rabata bandum dum e hore mudum wadde gouvernement leydi meden joini adi mum bawden wadde de gollen fa daden sari ngu nawu wodi le don e hore mudum balliten ko men tanangu nata leydi meden be ndoko bibe leydi meden du tinno rentade sanne wodo na wetengu variole du singe en pama o kibaru sanne e doktoro bi etedo docteur Awa Traoré wo neddo chawrowo dum guri bibe adam remme doktoro de wietende centre hospitalier universitaire bogodogo o yewti dayne e Caroline Yelemu de secrétaire meden pilte fulfulde enketino.
Okay, la variole du singe est
ayo so wi ama variole du singe fu ko ya wi ede ndakubije wandu ko nyaaw yiltotongu na way wi ede ngu yilto ndaku ete viral dum nyaaw ndabo baawu iwrude e hujjere raba bi adama rembe na waawi du tay nyaaw ngu bi adama on ko jogi dum kam duraba bi adama bandu e mido way wiide ndaku ko buri fu yimbe yawbe battade kujje ladde sabu hujjere ladde wondunde e nyawgul ndagu yimbe wuttobe njaali ladde na pido kujje ladde kujje de keboyta ladde den so yakiti mudum fu tay tewkul satay benday fu na way waddude nyawgul li don fa handen tour na way hollitede ndagu ne de jogi de nyawgul so ye battuwade goddo fu wonde nyawgul so dakundul fu no way rabde sabu fay joddo halda on hore mudum tuttade den so yottoke mo walda nyawgul fu woda ma dusa tay na wonde buure dum fu na way beedude nyangu no way sabade du mo walda na nyangu du na way rabude fudde majum ka e na way taykede wulgul tergal nawgol hore ma du nawgol hore sattunde sanne ma du naw dadi bi adama rembe doyru e le don fa handen sakito ware tayke jonka e bandu neddo pujji pujji na wada na way tawede o pujji pamaru mbodo hoy pujji den na yi e sabu do tergal do bandu neddo wonko watta dem pujje de sotay kama on tawan ndiyam soowi le mudum wodi du pujje godde tan na wonde mboldi ko wete pisul dum on wada do jiwde na wada do koyde way do yeso don du pujje de na ngada pamon dem pujje du seeda seeda na way humnude bandu neddo fu dum fu sotay kama e tergal bi adama rembe ne holla kewo o variole du singe dum on biije wandu wonko jogi jom
et
si la
peut faire penser à une variole
e wawtu mo gonden hande o ka eden jetti alla sonne sabu na wietengo variole du singe o wala le leydi meden Burkina Faso do soni en golliri goyngol gol battare ndaranore cella leydi meden yaltini dum won nyande alan sapo jeetati lewul ututan dubu inadi en nogay enay amma dum hada himbe ndaranobe cella leydi meden rokade bibbe leydi meden soni wonko tayki lawlaw yetta koyde mubo nja suudu doktoro wonde fu badade si tayko ge hon dum e bandu me bangu latade sababu nangu nanga neddo wondo tergal mu fu njaha si Allah jabi keban sawrede lawlaw sur baba en chawsunde amma wakati wo wakati yewtal meden handen ka ko mum tiloke si Allah jabi jangudi en kawran ko heedi tawete mi yoppi den sakki ke meden salambo wadane ko weli umme bomme.
Sendare mbale kam nyamel am wallahi.